cyari gutangira deja nta utanzina yazabaje nk'inkansiga muri mbere imparura inzira si nk'ukinira utankinira nkubitira uvuga bizima yinyuri y'ubuzahirima yusubiri y'uburabizira how do you say ngo you made me nta session iyi urandihira umpa advice will help in fact that niba nta deal uranyinira now you want me to kutanyimika you want sinyisha utama ibishya nili nkasanzwe ukwangirika ije napfa for my family cause inigi ijana musangira indaya ibisi n'ibanga muzabibiga risoba rapa musangira itabi igihe giduhanganye sizayi kigali menye mfite buranduta ntiwize neza ntiwanyumva wiwananiwe gutandukanya hagati yanjye n'ububwaduka nkora ku ijuru ndi kwaguka bodi igicuku ndi kwambuka njye nk'igihungu sinshaka umfasha vuba ibindi bihugu nzabifata ubu nakije utazima ni nk'umuriro utazima nandika amateka mutaziba ngenda mpirika uguru nyitambika ikwiga kugabanya santima ubu nta peace ndashaka ishaza nirirwa nkora majority muri iyi njyana gusa ubu nshaka ikwaca kenge iyoboye ni trapish aha zindi zose ni traffic taba the wedding nkora indi tragic saga mba zigire crown y'indani mpaka ngo ishi yahoze ari classic papa shi yakoze sizakwi hours na boy ubu yamuse mpaka biragoye kumusanga za kisama niniga niremeye nkayikuza intuka sinatinze na hamdi yofala life nje niyemeje nkayikunda n'isinishara azajya gukwa miyo naba hari criminal organization ifana Nairobi wagira ngo ndi Obama nkagira ibirindiro byanjye biri Montreal sa squad ya Giro Tower imana ikomeje kundemera everyday nta wundi ntamo niyo nsaba ibitangaza inkorera binyereka very well iko ndi umugisha ndimo sawa more blessings more power more energy it's more kaya me burn down na homie set fire nkomeje kubaka big empire gaba kaba kaba kanda kaba boy bimpora n'ibitarashobokaga boy Gomba ntibizaba mpora taravo Niyo ngozi umbwire ibimfitiye akamaro Dufata boss Dukwitwa El Capone apana vagabond Niga iriho tushaka zanado Niyo ngozi umbwire ibimfitiye akamaro Kaba kaba kaba